Yeah. Wenizede wimbo wacheni kuimbe wacheni vimbe nane na kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo mio inapa Wenizede wimbo wacheni kuimbe wacheni vimbe nane na kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo unawakata Malaika wa furaha amenishukia ndani Ameomba ni kuimbie leo Malaika wafurahi, amenishukia tani Ameomba ni kusifie mrembo Weni zede wimbo wacheni kuimbe wacheni vimbe nane na kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo mio inapa Weni zede wimbo wacheni kuimbe wacheni vimbe nane na kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo unawakata
Hata waonge Shauri zao, maneno haya vunji mfupa Shauri zao, hata waonge Shauri zao, maneno haya vunji mfupa Shauri zao
Me love, love, love you till I die Kiss hadharani baby, miss you ni nishai Me love, love, love you till I die Kiss hadharani honey, miss you ni nishai yeah. Acha waende smoking room
I smoke your love yeah.
Kipindi wana dis mapenzi magumu
unanipara
acha waende smoking room
I smoke your love
Kipindi wana dis mapenzi magumu
unanipara
Weni zede wimbo wacheni kuimbe wacheni vimbe nane na kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo mio inapa Weni zede wimbo wacheni kuimbe wacheni vimbe nane na kata Lipsi maringo macho na shingo na zao bingo unawakata
Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao Hata waonge Shauri zao Maneno haya vunji mfupa Shauri zao